Bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire
duheruka na senza yatangiye gushugumbwa amena mabanga nse mama byaje kugenda bite mukurikira umukino
kagina rero
yego ndakumva
nta kindi naringu hamagariye kwaruka kwereka cyacyuho nakubwiraga kiri mu masezerano y'ubukode bwa wa murimo nakodesheje na mugaga urabona ko twandikiranye ko dukodesheje umurimo imyaka 12
yego nyine ndabibona
none se do urabona dukuye kano karimwe hatasigara kabiri
ukarikuraho ute rero urabigenza ute wayikuraho ute urashyira hehe
none se nubundi kubona impapuro zashaje uharagaseho gutya na kembe urabona bitavaho
bayakuvaho byo byavaho rwose
iha buriya rero icyuho nakubwiraga ni uko twandikiranye mu mibare gusa iyo biba no kwandika mu nyuguti kubisiba byari kugorana
ibyo byari kugorana
naho ubundi se aka karimwe urabona ninde kananira
Maneho za sinarenzi kuri umunyabwenge be nakutegereje
jewe
uvuga bitekereje ute
ubwo rero ubona nicyo ukagira ngo nge ntacyo nicaranye
ubwo rero nabyumvise icyo nsaba nuko umugabo wo guhamya ko iyi nyandiko twasinyeho yavugaga ko ari imyaka 2
utyo ibyo byonyine rwose nyamurinda we ndansa ayo nzamuha yose azavuga ibyo mubwiye ndabise
oya nyamurinda ntabwo ajya akorana
Mwaramutse senzaje na mukamana we.
Mwaramutse boss.
Mukomere.
Yo ndabona mwagatangiye.
Eh twizinduye cyane rwose patron.
Yagerageje rwose.
Ariko nuko kanyindi tsigaye murasa n'utagishaka akazi. Nkubi yatadutengwa rwose twari kuba tukageze kuri.
Tuba twageze kure da.
Kuri pe
yabatengusha tese. Ubwo se yari kurwaza umwana kanarirwa kumujyana kwa muganga.
Wa mubyeyi we se amuza kuvuza umwana ari kubyihuza akabivuga.
Iyo yabimbwiye se ubugira ngo nabikubwire senza.
Niba none yabikubwiye none ni byiza da. Cyakora abona ko nako tutagize turangije guca imirongo mu ntabire ifumbire nayo y'imborera wari waduhaye igipimo cya toni 15 kuri hegitari nayo urabona ko twayiraje hano rwose reka turakora fata
twayizanye yose da
nizere ko wapimye neza ingero nyazo zigomba kuba hagati y'imirongo
nabyitayeho patro santimetero 80 nazipimye rwose n'intambwe nye z'ibiganza byanjye
rwose
zirahura amahwi
nanjye narebaga
urundu rwose
okay Ubwo rero mwicemwe amatsinda itsinda rya mbere ni ryo kugenda rinyanyagiza ifumbire y'imborera muri iyo mirongo
ubwo mukamana nabo yumva
ndabyumva rwose patro
hanyuma hejuru y'imborera irindi tsinda riragenda rinyanyagiza ifumbire y'imvaruganda nzanye
yego
ubunzanye ibiro 300 bya inpeka 17 birahagije rero kuri uyu murimo wa hegitari
ndabyumva patro turabinoza neza rwose
Hanyuma mugiye gukurikizaho iki?
Ibyo dukurikizaho?
Eh. Kunyanyagiza sagataka hejuru y'ayo mafumbire kugira ngo ataza guhura neza neza n'imbuto y'ibirayi agahita bitwika.
Ibyo rero nibyo twita guhoza. Mukomeze mumbwire uko muri ubigenze rero kuko nge ntabwo turi bwirirwane hano. Mfite aho nshaka kujya. Ndashaka kumenya rero niba koko ibyo mugiye gusigara mukora mubizi neza.
Mbese nyuma yo guhoza turagenda turambika imbuto y'ibirayi muri ya mirongo dusigamo santimetero 30
hanyuma
ikirayi giteretse amaso yacyo areba hejuru hanyuma rero tuze korosa ku birayi riri ataka tweguye duca imirongo sibyo se patro
ndumva rwose mubyibuka ndagenda ntuje
turabanyeshuri bezerega
birumvikana ariko rero mwitondere uburyo bwo gusaranganya bya bipimo binyuranye by'ifumbire kuri ubu buso bwa hegitari
patro rwose ibyo bipimo tumaze kujya rwose tubipimisha amaso rwose byabaye originali
message se niyandi mwaka byaramwe twagize impanuka turi hano ku bitaro ayiwe umwana wanjye agize impanuka
umwana we patro
Urumva koko mwene kagina ibintu nkore nk'agira imana? Yanturiye umwana hasi koko? Reka nze nibonanire nawe. Mana yanjye. Ubona disi gihe Rusiya yahere yampamagara nkanga kumwitaba namurakariye.
Yo, Rusiya se disi yakoze impanuka. Ya mwihangane nta kundi nyine.
Kiriya gihungu cyakagenerega ni igisozi nka se.
Yawe.
Yawe. Agaho musigare mu kazi ndeka njye kureba uko bimeze.
Patro.
Nukuri Patro rwose mwihangane.
Pore rwose pore.
Mwihangane rwose.
Kose ubundi iki iki kiza cyava kwa kagina. Mukama. Umvise bya bose na kanyindi bimeze bite?
Ibiki? Ibiki?
Umvise satamuvugira kuntu.
Nese niba yari yamusabye uruhusa hari ikibazo biteye senza?
Ucecekere ntabyo uzi.
Cyo? Ubwo ntacyo mpishe.
Uriya ni kagina. Ndamureba nkumva umutwe urazengereye neza neza. Ibyo ambwira byose ndicecekera. Kuko ndamutse mushubije. Namubwira nabi cyane.
Ey, waramutse mugaga we?
Waramutse nawe? Ese ibyago bituramukiye wa mugabo? Ibyago bibaramukira, bibaramukiye se suriya muhungu wawe utwara moto nk'uwasaze? Akarinda hanturira umukobwa hasi?
Hanyuma se yamutuye hasi we arasigara?
Ubundi se yamujyana agahiye?
Ariko abakire ntimuri abana. Urareba ugasanga umukobwa wababaje kurusha umuhungu wanjye? Ku buryo wumva ibyabaye bikubabaje kurusha?
Umva mbese. None se ni iki cyambwira ko atamutuye hasi yabigambiriye? Buretse ariko, buretse mbanze menye uko bimeze. Maze urebe ngo biragera kuri.
Ibyo birakureba. Uzakora icyo ushaka. Ubundi se ni ko muga? Simba n'umukobwa wawe asohotse kwa muganga. Urabona se hari icyo abaye koko? Usibye kari agapfuka afite ku kaboko, hari icyo abaye ku buryo wakuririza ibintu gutyo?
Mwana wa, umeze ute?
Papa, nta kibazo ni hano ku kuboko gusa. Ariko Maritini we yababaye cyane.
Dutahe ibya Maritini byihorere. Iseringuriya yaje kumureba arabikurikirana.
Oya papa, ntabwo nataha namenye uko ameza ari haravurwa.
None se kutari umuforomokazi ngo urajya gufasha abaganga kandi nawe ukaba wirwariye waje ukajya kwiruhukira?
Ariko papa, ubwo urakomeje nkagenda ntamubonye, ntabwo nabikora.
None ubwo?
Kubera ko njye nta kibazo mfite, witahire ndaza kwizana. Ahubwo reka njye kwereka papa waho ategerereza.
Ariko Rusi, umenye ko ibyo uba ukora rwose ntabyemera.
Papa, nturakare rwose ndabanguka.
Karwe, ngayo nguko rero umukobwa wanjye yisigariye kwa muganga. Rusi, wiriwe?
Mwiriwe papa. Mwiriwe namwe.
Mwiriwe neza Rusi.
Yo, umeze ute se mwana wa?
Papa, nta kibazo, uretse umutwe uri kundya.
No, kuryama rero ukaruhuka.
Ariko papa, nkaruhuka kandi ngomba kujya kurwaza Maritini.
Mana ishora byose waremye ijuru n'isi. Rusi, ugize ngo iki? Wowe kujya kurwaza Maritini wagutuye hasi?
Ntabwo ariko yabishakaga.
Umva mbese.
Maze yanyitangiye agira ngo ntagera hasi bituma bari ubabara cyane.
Ubwo rero niko yakubeshye.
Nyamara.
Nyamara. Ariko se Rusi, ujya kurwaza Maritini, uri se, uri nyina, uri mushiki we se, ubundi mupfana iki cyatuma umwiruka inyuma gutyo?
Ariko papa, kuki uvuga ibyo byose?
Ariko se kuki utumva ibyo papa wakubwira Rusi?
Mbabarira, mbabarira. Reka nivugane na papa w'uri umushyitsi, wivange mu byacu.
Ngahore.
Ibyanyu ni ibiki Rusi? Ukeka ko njye nakwemerera kujya kurwaza kandi nawe uwirwariye? Ese ubundi ko afite amurwaza, kuki wumva ari wowe wabikora? Mbwira se.
Papa, rwose nabimwemereye kandi ndabona nta kibazo.
Ariko se Karwe,
karame.
Ubu urabona abana b'ubu tuzabashoboza iki koko?
Ariko nawe ubanze umutetesha. Abakobwa baragorana kubarera. Utamushyizeho igitsure, ntabwo wazamushobora rwose.
Baranteteshara. Niba ari ayo matwara uzazana rero, ntabwo bizashoboka ahubwo.
Karwe.
Karame.
Reka nyarukire mu murima ndasanga abakozi biraye. Ariko ntabwo ntinda.
Nutinde rwose, ndashaka gutaha shuti.
Ntabwo ntinda rwose.
Ese Rusi, uragiye koko kandi n'ukuntu papa we yari yakwiyamye?
Ubwo rero nawe uraje. Ko ari papa wanjye se nyine wakabimenye. Ubwo ibyo ngibyo urumva bikuraje ishinga. Nkaragutegeje. Yewe, ndumva ufite amatwara atoroshye.
Ashkwima, ndera nk'inyange. Igendere rwose urebe ko nkwitambika imbere. Ariko mana nyagasani, uriya mukobwa buriya koko nzamushobora.
Ese patro
ndakumva mukama
ko numvise mukora gahunda y'ibyo tuzakorejo kandi ari wa munsi mwari mwaduhaye wo kwikorera mu mirima yacu
siko nabyibagiwe
kandi nyamara natwe ejo nukuzatera ibigori da
ubwo se mwariteguye bihagije
icyo kintu nakundiye rwose kwishyira hamwe iyo abantu bishyize hamwe bagira imbaraga zikomeye ubu rwose ibintu byose ari imbuto nziza z'indobanure ari ifumbire y'imborera yewe n'imvaruganda ubu byose birahari kandi twabibonye ku giciro cyiza nta muntu uhenzwe da twarahendukiwe rwose
nibyo nizere ko mutazisuzugura ngo mutere uko mubonye
reka tuzabikora nk'uko rwose tubikora hano buriya nyuma yo gusanza ubutaka tuzacu twobo ku murongo kandi hagati y'umurongo n'undi dusigemo intambwe nye z'ibiganza ubu ni ukuvuga santimetero 80 kuko tuzatera impeke ebyiri mu mwobo umwe ubwo nyine ariko hagati y'umwobo n'undi biri ku murongo umwe tuzajya dusigamo santimetero 30 mbese ubwo ni intambwe n'igice by'ikiganza siko bimeze se patro
ndumva mwese mwarahugutse pe
erega burya nyuma yawe twabonye undi muntu uza kongera kubidusubiriramo
natubwiye
nka bya bindi neza neza wajya kutwigisha ngo byo kuzabanza ifumbire y'imborera hasi hanyuma tugashyiraho imvaruganda hejuru twarangiza tukarenzaho itaka mbere yo gushyiramo imbuto ngo idahura n'ifumbire ikayitwika
yego
ubwo nyine mu kurangiza tugashyira agataka hejuru y'impeke twazishyize mu twobo siko bimeze siko watubwiye ndabeshya
hanyuma se ibipimo by'ifumbire murabizi neza
ibipimo by'ifumbire rwose nta kibazo mborera se sitoni 10 kuri hegitari hanyuma imvaruganda tukazakoresha dapu 100% mu gihe cy'itera
azi ko musobanukiwe rwose nicyo mbakundira
Kanyindi
Karam
uyu mugoroba nguyu uravaho ukagera
senza ko mbona wanezerewe
nanezerwa se simfite bose umpe mba neza ariko nakubajije nti uravahe ukajyayo
yewe mvuye kureba wa muhungu wanjye kwa muganga uzi se ko yagize impanuka atwaye wa mukobwa wa patoro
yo narabyumvise disi ariko se umuhungu wawe n'umukobwa wa patoro ibyo ni ikintu kimwe nubwo na patro n'ikintu n'ikindi kimwe wambwira ibyanyu bimeze gute
ibyanjye na patro byibikise kandi senza
ako kanya ibintu bihuyiswa n'ubyumva
kibiki
kanya bikujije nta muntu n'umwe urakubwira ko ngo uriya mwana ngo uherutse kubyara wawe wabara mubyaranye na bose
senza ibyo bintu umutima wawe urabitekereza n'umuntu wawe ukemera kubivuga
ahubwo iyo mbaza niba amatwi yanjye yemera kubyumva none se ko nanjye nabyumvise nyo
ariko ibyo bintu bimbwiye utanyoye nakumirwa
yewe urabakanye nukuvuze none ejo mu gitondo ninjye uzabimbaza urebe ko ntazabigusubiramo n'izuko
senza ntabyo nzakubaza kuko nzi ko ari ay'inzoga
njye uzambaza
ibyo bintu nta muntu muzima watinyuka kubicisha mu ijwi rye kuko bitanashoboka
ntibishoboka
oya
ntibishoboka
wowe se ubwo urumva byashoboka bite koko bose nanjye ko ari ibintu bitegeranye bitahura nk'inkombe z'uru
ok bo nureba kanye kandi ngendera ibyo mu bwenge urabisuzugwe
ndabisuzugwe cyane aho
bo nongera kubimbajije njyewe nzabigusubiramo
yewe senza jyana umutima mwiza rwose ntabyo nzakubaza urumva
ayiwe aya makuru kankinda bwiwe na senza ajye ko bavuga ko yabyaranye na patro we kwa muhungu abanije arabyitwara mwate ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero 41 27 wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya facebook minagri